eno ye sala yange okuva ku ntobo y'omutima gwange eri ku mutonzi yali kigambo n'ofuuka katonda saba obw'engabo yange enkuma buli lunaku kuba bano abantu balimba era befula bajjudde empalana tebasima tebesigwa besiga sente zaabwe besiga motoka zaabwe besiga nyumba zaabwe ne gweito wo encha kwegana naye gwe tochuka tonyulukuka tewefula kane singe gwe atalinjuwa Olinga boyange zewemba nawe endwa desitie Mokamolinga boyange weboba nange sirina chintisa Olinga boyange weboba nange emundu sitie Chinemesa Olinga boyange Kwebo banange Bine bigambo sitie Fembi yona jengenda bachimanye yegwe katonda wange njagala tube fembi yona jengenda bachimanye bona tigwe katonda wange njagala tube fembi bino ebinumba binyigalwa kubasimanyi wengwa FMB yona jengenda bachimanye ntie gwe katonda wange olinga boyange anjagala tube FMB yona jengenda bachimanye bona ntie gwe katonda wange tutambule FMB mukama anjagala tube FMB